This song goes special to all the lovers out there.
Tusirusu wenye pesa rete visa Ata kama mtaji wetu wakinyonge Sute na kapeto kuturete visa Vidudu watu kwenye pesa wajikushika fembe Aya Awe Mbibi ukichukua mwiri usisau naro Mbibi ukiibeba kiri usisau moyo Na kama kukweta tapiri tapiri vyo hivyo Show me, don't gala Na if you na hidi kukupenda my love
Mimi nisha hapa na kupenda
Ona kupenda we
Baby swear that you love me too
Oh baby swear, baby swear Oh baby swear that you love me
Mimi nisha hapa na kupenda
Oh mimi nisha hapa
Baby swear that you love me too
Oh baby swear, baby swear That you love me Hello Mi mwenyewe najua Kwamba we unajua Unavyopendwa na mi Iwe jua mavua Mwanda kupenda pato Na baby na apa Sito meswa na ujana Nikuwa koka makinda na teke Baka unirishe wewe ndo nishibe
Awe Oh baby ukichukua mwiri usisa unaro Oh baby ukiibeba kiri usisa umoyo Na kama kwekwe tatapiri tapiri vyo hivyo
Show me don't gala
Na if you na hindi kukupenda my love
Mimi nisha hapa na kupenda
Ona kupenda we
Baby swear that you love me too
Oh baby swear, baby swear Baby swear that you love me
Mimi nisha hapa na kupenda
Oh mimi nisha hapa